Abanye baphambanisa ukholo nolwazi, kanti akufani. Ulwazi lutholwa yinoma ubani oqeqeshwe ngokwenele ukuba aluthole. Ngingakhetha ukufunda nokugcwalisa ingqondo yami ngazo zonke iinhlobo zamaqiniso eBhayibheli. Kepha lokhu ngeke kuveze ukholo. Noma ubani angakholelwa iqiniso ngokuhlakanipha. Kepha lokhu akufani nokuba nokholo noma ukukholwa kwenhliziyo. Ulwazi lobuhlakani beqiniso ngeke lulethe uguquko uNkulunkulu alufisela thina. Omnye umsebenzi wokuqala kamoya, ukusiholela kulo lonke iqiniso.